Thapelo ke puisano le Modimo. Fa re amogela Jesu jaaka morena wa rona, re be re mo tshepa gore boloka mo maleng a rona, re nna bana ba Modimo. Jaaka bana ba Modimo, re ka bua le ene ka ga sengwe le sengwe mo botshelong. Go a tlhokagala thata gore batho mo lapeng ba buisanye, gape gore mongwe le mongwe a dire se se tshwanetseng, go tshwanetse go nna le dipuisano kana puisano. Go a tlhokafala gore re bolelele Modimo ka fa re ratang ka teng dilo tse di molemo tsa re letlang go di akola. Ditlhapi, dikoko le lesika la tsone, diphologolo tsa naga, maungo le tse dingwe. Di tlhodilwe ke ene gore re di akole. O a di godisa gore re di dirise. O re sireletsa mo dikotsing le mo malwetsing. O molemo mo go rona, ka jalo re tshwanetse go mo leboga. Gone ee, go na le nako tse dingwe tse re tlhokang, mme ke yone nako e re tshwanetseng go kopa ra rona wa legodimo gore naya dilo tse re di tlhokang. Bana ba rona ba re kopa dijo, mme re ba di neele. Ga re ba fe dilo tse di sa ba siamelang, mme fela jalo, Modimo ga o batle gore fa dilo tse di sa re siamelang. A o na le mathata? A o na le poifo? Bolelela Modimo. Modimo o itse go rarabolola mathata otlhe. O tla go naya bopelokgale, a ba a go golole mo poifong. Re tshwanetse go akanyetsa ba bangwe le go kopa Modimo go ba thusa. A o tlhoka botlhale mo Modimong? Bo kope mo go ene gonne o rile o tla bofa mongwe le mongwe yo o bo kopang mo go ene. A o fositse? A utlwa botlhoko ebile o batla go baakanya se o se fositseng? Bolelela Modimo mo kope boitshwarelo. O tla tlhatswa pelo ya gago. Re ka nna le botsalano le Modimo fela fa re itshwaretswe ebile re tlogetse boleo jwa rona. Tsatsi le letsatsi re tshwanetse go bua le Modimo. Fa re tsoga, fa re le mo tirong, kana re le mo tseleng. Ee, re ka bua le Modimo ka nako tsotlhe. Modimo o kgona go utlwa mongwe le mongwe yo o buang naye. O tlhaloganya dipuo kana diteme tsotlhe. O rata batho botlhe. Ebile o emetse bontsi jwa rona batho go bua naye. Mme pele re tshwanetse go tshepa Jesu. Fa re mo tshepa, re mo kopa go re amogela. O tla re amogela go tsena mo lapeng la Modimo. O tla itshwarela dibe tsa rona. O tla re reetsa fa re bua naye. O tla re tlhokomela. A re thusi fa re mo kopa. Modimo o file rona bana ba gagwe moya wa gagwe go re thusa fa re rapela. O tsositse morwawe Jesu mo losong, mme jaanong Jesu o tshelela go re rapelela. Ke gone a re tleng mo Modimong go bona thuso mo nakong tsa letlhoko.